Let's go. Lions. Let's go. Vendrick. He's a genius.
Donny payday. Nani Friday. Tena Labor Day. So ni holiday. Mini ko tu sawa. Nina feel sour. Wase wako sawa. Na fomi ko sawa. Gonga cheers gonga. Gonga cheers gonga. Gonga cheers gonga. Gonga cheers gonga. Wake a glassy juke gonga. Gonga cheers gonga. Sini holiday gonga. Gonga cheers gonga.
Kia club mtu tatu me myself and I. Kadi dini sharp off so na feel fly. Super duper high. Super duper fly. Call me like THC at work meditation. All these eyes on my neck. Precipitation, pocket full of dough. That's motivation. Gonga cheers, ju ni celebration. Right hand I got beer, left hand I got cheese. Chikus dear, I'm a star shining than chandelier. Meza chafu, tusha ichafua. Wase wana call shots na nimeva trouser. Si die hang over jua, yezi ni overhang. Siyezi blackout, ju the club ikona lights.
Donny payday, nani Friday. Tena Labor Day. What? So ni holiday. What? Mi niko tu sawa. Nina feel sawa. Wase wako sawa. Na fomi ko sawa. Gonga cheers gonga. Gonga cheers gonga. Gonga cheers gonga. Gonga cheers gonga. Wake a glassy juke gonga. Gonga cheers gonga. Sini holiday gonga. Gonga cheers gonga.
Pop pop pop. We popping champagne. Van Regina Kubwa, piga campaign. Gonga cheers gonga. Msupa akijipa une chak chak. Alafu tena gonga. Mnajipa na mnashika na fisi ana chak unapika na glass umagika take bow. Watu wana black unapita now. Watu wanapiga mazebie na mkate. Mademu wa super wanataka wapakate. Mandume zimebaki tu zinamwaga mate. Mademu tukibao leo wamemeza pills. Hakuna kuweka na leo hatuweki chills. Shidwa lipa bill utapewa number till. Piga watu selfie na ukasema cheese.
Ra! We go clap na bomba clacks. Now we go shag all of them. Shag all of them.
Donny payday, nani Friday, tena Labor Day, so ni holiday, mi niko tu sawa, nina feel sawa, wase wako sawa, na fomi ko sawa. Gonga cheers gonga, gonga cheers gonga, gonga cheers gonga, gonga cheers gonga, wake a glassy juke gonga. Gonga cheers gonga,
see me
holiday gonga. Gonga cheers gonga.
CZAR, see me better than most. Map direction, niko farther than coast. Ati wamesimama, juu mifuko zao zimetoboka. Hisi meditation ya mogoka. Hata ukijifanya mrui, we si stupid na hujui. Nipate kila Friday see me holiday. Okay, nizanagu see me books. Za long john, long gone, yani long gone. Nipate na mashati za kupati. Hakuna kushika na mashati. Shati nipate mosai. Niko conscious, niko rada, niko kazi, niko spotted kila place. Kama vile zile leopard, niko na form ya kila aina. Glass full of beer, so clear. Na flow iko so clear. Idea ni kusikiza mziki, ni he's a genius.
Donny payday, nani Friday, tena Labor Day. So ni holiday, mi niko tu sawa. Nina feel sawa, wase wako sawa. Na form iko sawa. Gonga cheers gonga, gonga cheers gonga, gonga cheers gonga, gonga cheers gonga, wake a glassy juke gonga, gonga cheers gonga, see me holiday gonga, gonga cheers gonga.
Let's go.